Sitaibika. Ani shine our dreams. Na mimi ninaomba tembe na wewe, aende na wewe kwenye mitihani yako, aende na wewe kwenye masomo yako, akukumbatie kwenye ndoa yako, asembe na wewe. Shalakata. Mwambie Mungu maneno machache. Lasa panuza kataba. Nishike, nishike, nisianguke. Nishike Yesu, pesa usiniangushe. Nishike Yesu, umaarufu usiniangushe. Nishike Yesu, dhambi zinishinde. Nishike, mimi nitakupiana. Nimekuja kwako. Unishike Yesu, unishike. Shaka Telekuta, Repala Jupele. ninatembea, fanya agano na Yesu, fanya agano na Yesu, fanya agano na Yesu, fanya agano na Bwana Yesu, fanya agano na Bwana Yesu. Usitafute kujisaidia mwenyewe, mwambie Yesu ongoza njia yangu. Fanya agano, fanya agano, fanya agano. Fanya agano upya, mwambie Yesu najitoa upya.